downloaded from ilovezedmusic.com.
Yeah. Goddess. It's Rosalie. By the time na maliza na wewe iyo Kenya zima itanita bazenga dadi. Tajo mini goddess na kila mbwakni ya kileta ufala lazima tati. Simba kinyamaza kidogo mnamuita paka nyiwa jinga kwa nini ya mski. Twa kungata ngata kapila ula pasaka ukijaribu kukujatizia. Tuitaji luku kuwatesa. Kenya mzima inavavunja bei na juu. Natishia Jordan za Garissa. Tukitafuta pesa mnatafuta look. Chalia pa umea kanyaga. Sipo chunga tunaita matanga. Ndomo inatupa tutakataka. One time for you motherfucker. Na maliza kunyonyesha jay alafu ni kuje kwa second born wangu kali. Malkia wa mipashwa wa vaangi boxer wetu kuvalishe kapanti. In this game I'm the wife chitafute labda tunaweza kufanya kasaichi. Unabeba machuma ila kwetu utavishwa dera ukueka penti. Atukogopi buda na kuhate ya tunagedha. Na kufinya na nmetoka kuza. Ujui kuchana labda tumera. Kashindane na kaveve kazoze. Uku kwetu wezi leta kompe. Endelea kutucheki kwa tenje. Ikipande tachapwa mandole. Mama Omolo Rosari Mama Omolo. 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 Let's switch the lingo, I give you a lesson in this game. Who the big dog? Shout out my nigga Chi Chi Chi. My nigga Chidi Benz, you the King Kong. Respect my big brother Farid Kubanda, the swagger don. My hometown where we'll see. Representing my art city. AY versatility king. Y'all taught this nigga everything. Mwana Fa, Big Baba, R.I.P. Nguea and Langa. Prof Jeezy, King Zizi. Rest in peace, my both Jeezy. Pamoja na hizo meme. Bado mbusi, my nigga mbusi. Yo, hukuwe ni msweetie. Utakuja kuleta true shoesi. Watu ni pilipili. Ukituva tunakunyoa vumbi. Aki leo kivumbi. Mama Omolo niko kwa ukumbi. Daddy utapakato. Upigwe meta tako na kunduki. Unaimba haraka. Na ukona maneno. Unatumia nguvu nyingi. Suta sweat kwa tanye. Na kuambia jeiti zini yangu. Na uwezi niletea kompe. Achana na rapu rudi bondo. Uanze kuuza maembe. Mama Omolo Rosari Mama Omolo. Mama Omolo Rosari Mama Omolo. Mama Omolo Rosari Mama Omolo. Mama Omolo Rosari Mama Omolo.
Downloaded from ilovezedmusic.com.